Our passage this morning is Ephesians chapter 3, verse 1 through 7.
Kwa hivyo kifungu chetu asubuhi ya leo ni wa Efeso 3, aya ya kwanza hadi ya saba.
This is the word of the Lord.
Hili ndilo neno la Bwana.
For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, if indeed you have heard of the stewardship of God's grace, which was given to me for you, that by revelation there was made known to me the mystery, as I wrote before in brief. By referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ, which in other generations was not made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit. To be specific, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body, and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel, of which I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given to me according to the working of His power.
Kwa sababu hiyo, mimi Paulo na mfungwa wake Kristo Yesu, kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache, kwa hayo muyasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja na wa ushirika pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Amen.
Amen. Please allow me to pray for the word this morning. Our Heavenly Father, Lord, we just come before you expecting to hear from you through your word. Lord, we desire to be humble and to receive your word only as truth. We pray through the ministry of your Holy Spirit that you might penetrate our hearts with your word this morning, Lord. Make it known to us not only in our thoughts and in our beliefs, but in our actions as well. Lord, please be with me as I attempt to be your humble servant this morning, proclaiming your word to this congregation. Lord, I pray that anything that is of you, you would impress it upon the hearts of all those who hear. Anything that I may say that is not of you, Lord, I pray that you would burn it up like chaff. And Lord, we pray all this in your Son's name, Jesus. Amen.
Amen.
You know, it's been nearly 2 months now since our last sermon here in Ephesians.
Imekuwa sasa ni miezi miwili imepita tangu tuweze kusoma somo letu katika Waefeso.
So I want to spend just a brief introduction this morning, kind of reminding us of where we have been through these words of God through his servant Paul in the letter written to the Ephesians.
Kwa hivyo nitaleta kwa ufupi kwa ajili ya kujulishana pale ambapo tulikuwa katika hiki kitabu jinsi mtume Paulo anavyoleta.
In the previous chapter 2,
Katika ile sura ya pili hapo nyuma,
the word of God informed us that those who are true members of God's church,
neno la Mungu litufahamisha ya kwamba wale ambao ni washirika wa kweli wa kanisa la Mungu,
are members according to their faith in Jesus Christ.
Ni washirika kutokana na imani yao ndani ya Yesu Kristo.
It is not anything that they have done themselves to earn God's favor and to be a part of God's church.
Sio eti wanafanya jambo lolote ili waweze kupata kibali cha Mungu na wawe sehemu ya kanisa la Mungu.
Human beings had that chance in the garden to do that which God requires in order to stay in fellowship with God.
Unaweza pata hiyo nafasi ya kutenda kile ambacho Mungu anahitaji ili upate kuwa na ushirika na Mungu.
But we lost that chance in our first father Adam, who decided to disobey God.
Lakini tuliweza kupoteza hiyo nafasi ndani ya baba wetu wa kwanza Adamu.
And that nature of disobedience has been with each of Adam's children ever since.
Na hiyo asili ya kutotii imekuwa pamoja na watoto wa Adamu kutoka huko nyuma.
And now that includes each and every one of us.
Na sasa inajumulisha kila mmoja wetu.
Whether you are white or black, whether you are Luya or Luo, it doesn't matter. We all have the same first father.
Uwe mweusi, uwe mweupe, uwe mluo au uwe mluya, sisi wote tunaye baba mmoja.
And that first father is Adam.
Na huyo baba anaitwa Adamu.
That is why in the Swahili language people are called wanadamu.
Ndio sababu katika Kiswahili tunaitwa wanadamu, wanadamu.
Our first parent is Adam.
Kwamba baba yetu wa kwanza ni Adamu.
And in Adam the entire human race had the chance to walk in obedience with God forever.
Na katika huyo Adamu, wanadamu wote walikuwa na nafasi ya kutii Mungu na kutembea na Mungu kwa njia inayostahili.
And in our first father Adam, the entire human race fell. We disobeyed God.
Na katika huyo Adamu, wanadamu wote walishindwa, wakakosa kumtii Mungu.
And so as the Bible says, we are all born sons of disobedience, children of God's wrath.
Na ndio sababu maandiko nasema ya kwamba sisi tunazaliwa tukiwa wana wasiotii, watoto wa ghadhabu ya Mungu.
And so our only chance now to be in fellowship with God,
na sasa nafasi ya pekee ya sisi kuwa na ushirika na Mungu,
is not in the works that we do.
Haiko katika matendo ambayo tunayatenda.
It is only by faith in Jesus Christ alone.
Iko tu katika imani yako ndani ya Yesu Kristo pekee.
Adam failed to do the work.
Adam alishindwa kufanya ile kazi.
And we are born sons and daughters of Adam.
Na tumezaliwa tukiwa wana na wa mabinti wa Adamu.
But thanks be to God that Jesus Christ came into the world and he did the work.
Shukurani kwa Mungu kwamba Kristo alikuja duniani na akafanya kazi.
Jesus Christ obeyed the law of God perfectly.
Naye Kristo akatii sheria ya Mungu kikamilifu.
And then he went to the cross.
Naye akaenda msalabani.
To settle the debt.
Akaweza kukamilisha ile deni
that each of us owe according to our sins.
Ambayo sisi wote tulifaa kutokana na dhambi yetu.
And if you say that you don't sin, you are a liar, and that in itself is a sin.
Na unaposema kwamba hauna dhambi ama hutendi dhambi, hiyo ni uongo na hiyo tena pia ni dhambi.
For the word of God says all sin, all fall short of the glory of God.
Maana neno la Mungu nasema ya kwamba wote wametenda dhambi, wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu.
We are all sinners.
Sisi wote ni watenda dhambi.
And as sinners we are all in need of a savior.
Na sisi tukiwa tena dhambi wote tunamhitaji mwokozi.
And God provided that savior, the Lord Jesus Christ.
Naye Mungu alipeana huyo mwokozi ambaye ni Yesu Kristo.
And all who have faith in the Lord Jesus Christ are members of the church of God.
Na wote ambao wana imani ndani ya huyo Yesu Kristo ni washirika wa kanisa.
And the members of God's church are given power and the resources to get along with people who are very different.
Na wana wa Mungu wamepewa uweza na rasilimali za kuwatosha kukaa pamoja na watoto wa Mungu.
We as the members of God's church are given power by the Holy Spirit to get along with one another.
Sisi kama washirika wa kanisa tumepewa uweza wa kushirikiana na watu wengine.
So whether you're a man or a woman or a young child,
wewe uwe mwanaume, uwe mwanamke ama mtoto mchanga,
whether you were born in the United States or Kenya or Uganda or anywhere else in the world,
umezaliwa kule Amerikani, hapa Kenya ama Uganda ama nyingine yoyote ile,
no matter which tribe you come from,
haijalishi unatoka kwenye kabila gani,
we all, if we have faith in the Lord Jesus Christ, are given power by the Holy Spirit to get along with one another.
Kama sisi tumeweza kupewa Roho Mtakatifu, tumepewa uweza wa kushirikiana pamoja na wengine.
And so there are no white churches and black churches.
Kwa hivyo hakuna makanisa ya weupe na makanisa ya weusi.
There are no Luya churches and Luo churches.
Hakuna makanisa ya Waluya na makanisa ya Wajaluo.
There are no Kenyan churches and Ugandan churches.
Hakuna makanisa ya Wakenya na makanisa ya Waganda.
There are only the true churches, and each of them belong to one body, that is God's church.
Tuko tu na kanisa la kweli na makanisa hayo yote ambayo ni ya kweli yanakaa chini ya kanisa moja ambalo ni la Yesu Kristo.
And then there are false churches.
Kisha tuna tena makanisa ambayo ni ya uongo.
And the church is a supernatural community.
Makanisa ambayo yako na jamii ambayo si ya kikawaida.
Remember Ephesians 2:19.
Kumbuka wa Efeso 2 aya ya 19.
Where it said, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household.
Ambayo inasema basi tangu sasa nyinyi si wageni wala wapitaji, bali nyinyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu.
The church is a supernatural community because it is God who makes Christians.
Kanisa ni jamii ambayo si ya kawaida, maana ni Mungu anayepeana.
We do not decide to be Christians.
Hatuamui sisi kuwa wa Kristo.
We are not Christians because we were born to Christian parents.
Hatukui wa Kristo kwa sababu tulizaliwa na wazazi walio wa Kristo.
We are not Christians because we were born in Kenya and Kenya is a Christian country.
Sisi si wa Kristo kwa sababu tumezaliwa Kenya na Kenya ni nchi ya Kikristo.
Let me tell you something. There is no such thing as a Christian country.
Wacha nikwambie kwamba hakuna kitu kama nchi ambayo ni ya Kikristo.
God does not save countries.
Mungu haokoi mataifa.
God saves people.
Mungu anaokoa watu.
There are Christian people within a country.
Kuna wa Kristo ndani ya nchi.
But there's no such thing as a Christian country.
Lakini hakuna kitu kama nchi ya Kikristo.
There are Christian people within a family.
Kuna Wakristo katikati ama ndani ya familia.
But there's no such thing as a Christian family.
Lakini hakuna kitu kama familia ya Kikristo.
Are you getting the difference?
Tunapata huo utofauti.
The charge is on you. Do you have faith in Jesus Christ or do you not?
Ya kwamba wewe una imani ndani ya Yesu Kristo ama pana.
The faith of your parents will not save you.
Wazazi imani yao haiwezi kukuokoa wewe.
The faith of your pastor will not save you.
Imani ya mchungaji wako haiwezi kukuokoa wewe.
The faith of your president will not save you.
Imani ya rais wako haiwezi kukuokoa wewe.
When it comes to the day of judgment, the only thing that will matter is, did you have faith in the Lord Jesus Christ or do you not?
Ikifika ile siku ya hukumu, swali itakuwa ya kwamba, je, una imani ndani ya Yesu Kristo au la?
The church is a supernatural community. It is not a community of people who decide to come to church.
Kanisa ni kusanyiko ama jamii ya watu ambao si wa kawaida, si watu ambao wanaamua hata wao ni kanisa.
Rather, the church is a community of those who have faith in the Lord Jesus Christ.
Kanisa ni jamii ya watu ambao wana imani ndani ya Yesu Kristo.
Some of you come to this church but you are not a member of God's church.
Wengine tunakuja hapa kanisani lakini sisi si washirika wa kanisa la Mungu.
Because some of you come for reasons other than you have faith in the Lord Jesus Christ.
Maana wengine tunakuja kwa sababu zingine kando na kukua na imani ndani ya Yesu Kristo.
But those who are members of God's true church have a new identity.
Lakini wale ambao ni wa kanisa la Mungu wana kitambulisho kipya.
Our identity is no longer in ourselves, it is in the Lord Jesus Christ.
Kitambulisho chetu si ndani yetu wenyewe, kimo ndani ya Yesu Kristo.
2 Corinthians 5:17.
Wakorintho wa kwanza 5:17.
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature.
Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya.
The old things have passed away, behold the new things have come.
Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya.
So Paul in chapter 2 through the inspiration of the Holy Spirit,
kwa hivyo mtume Paulo katika sura ya pili katika ile hali ya kusukumwa na Roho Mtakatifu,
explains that the death of Jesus Christ,
anaelezea kwamba mauti yake Bwana wetu Yesu Kristo,
set in motion,
yaliweza kuleta vitu kuanza kusonga,
the fulfillment of Isaiah's prophetic expectation of a time when the nations would come from near and far.
Kwamba yale nabii, maneno ambayo nabii Isaya alikuwa ametabiri yakaweze kutimia kulingana na wakati.
And the nations would join Israel in the worship of the one true God of the universe.
Nayo mataifa yataungana na Israeli ili kuweza kumwabudu Mungu katika ulimwengu wote.
All of the Old Testament scriptures,
katika agano zote za nyuma za kale,
were revealing more and more of the seed of the woman that we read about in Genesis chapter 3 verse 15.
Yalikuwa yanafunua moja kwa moja ile mbegu tunaiona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15.
Immediately when our first father Adam fell into sin,
baada tu ya baba yetu wa kwanza kuanguka kwenye dhambi,
God promises a human being,
Mungu akaahidi mwanadamu,
a seed of the woman Eve,
mbegu ya mwanamke Hawa,
who would crush the serpent's head,
ambayo itaweza kuganyaga ama kuharibu kichwa cha huyo shetani.
Meaning this human being would defeat Satan.
Ina maana ya kwamba huyu mwanadamu atamshinda shetani.
You see, Satan hates the proper worship of God.
Shetani kile kitu ambacho anachukia ni ibada ya kweli ya Mungu.
And Satan hates God. And Satan hates God's creation.
Na shetani anamchukia Mungu na anachukia viumbe vya Mungu.
And especially Satan hates God's human beings.
Na haswa mno shetani anachukia wanadamu wa Mungu.
And so Satan deceived the woman in the garden.
Kwa hivyo shetani akaenda akamdanganya Hawa kule katika Eden.
And she gave the fruit which was forbidden to her husband and he ate.
Naye akakula ile matunda ambayo ilikuwa imekatazwa, akapeana pia bwana wake akakula.
And Satan believed he was victorious.
Naye shetani akaamini kwamba ameshashinda.
He had caused man to rebel against God just as he had rebelled against God.
Kwamba amefaulu kwa kumsababisha mwanadamu aweze kuasi kutoka kwa Mungu jinsi yeye alivyokuwa ameasi kutoka kwa Mungu.
But immediately God announces his beautiful, wonderful plan. You see, all of this was part of God's plan.
Lakini baadaye Mungu anatangaza mpango wake wa ajabu, maana mambo haya yote yalikuwa ni mpango wake Mungu.
Satan did nothing that he did not have permission from God to do.
Shetani hafanyi chochote pasipo na ruhusa ambayo amepewa kutoka kwa Mungu.
We learn that from the book of Job.
Tunajifunza hayo kutoka kwa kitabu cha Ayubu.
Satan is not an equal enemy to God.
Shetani sio ati yeye ni adui ambaye anatoshana na Mungu.
As if God is the force for good and evil is the force for Satan, and they're fighting one another and they are somehow equal.
Eti Mungu ni nguvu za mema na shetani ni nguvu za mabaya, ati sasa wanapigana waking'ang'ana ni nani atashinda.
But rather Satan is a creation of God, just as we are.
Bali shetani ni kiumbe cha Mungu jinsi wewe na mimi tulivyo.
And the only power Satan has is given to him by God.
Na nguvu tu ambazo shetani ako nazo amepewa na Mungu.
And that which Satan does is only done by permission of the God, the creator of the universe.
Na kila ambacho shetani anafanya, anafanya kwa ruhusa ya Mungu muumba ambaye aliumba mbingu na nchi.
And when mankind fell,
wakati sasa mwanadamu alianguka,
God immediately announces his plan to defeat Satan.
Mungu alitangaza mpango wake wa kumshinda shetani.
The seed of the woman will crush the serpent's head.
Ya kwamba mbegu ya mwanadamu itavunjilia mbali kichwa cha shetani.
And Paul sees that all human history,
na sasa Paulo anasema ya kwamba historia yote ya mwanadamu,
had been moving to that one point of time.
Imekuwa ikisongea karibu na huo wakati ambao ulisemwa,
foreordained by God.
Ule wakati ambao uliwekwa na Mungu.
That is the death of Jesus Christ on the cross.
Hiyo ni mauti yake Yesu Kristo msalabani.
The center of all history.
Ya kwamba mtazamo na katikati na kiini cha historia yote
is the death of Christ on the cross.
Ni mauti ya Yesu Kristo msalabani.
Everything which happened before was moving to that one point in time, that one place at Calvary, that one human being, Jesus Christ, not any human being, but God in human flesh.
Vitu vyote vilivyokuwa vinatendeka, vilikuwa vinatendeka kuelekea katika hiyo kazi ambayo itatendeka msalabani, naye Bwana wetu Yesu Kristo, sio kwa mwanadamu katika nyama na mwili.
And for 2,000 years ever since, all human history has been looking back to that one point in time.
Na kwa mwaka miaka 2000 ambayo imepita, watu wote wamekuwa kitazama nyuma wakiangalia hiyo kazi iliyotendeka pale msalabani.
And then his resurrection 3 days later.
Sasa baadaye anafufuka baada ya siku tatu.
The sacrifice was accepted.
Sasa dhabihu ishakubalika.
And Jesus Christ in human flesh joined the Father in heaven, seated at the right hand, the position of power where he rules and reigns.
Na Bwana wetu Yesu Kristo akaenda juu mbinguni, akakaa katika mkono wa kuume wa Baba, mahali ambapo panawakilisha mamlaka.
And this brings us to our text today in chapter 3.
Na sasa hiyo linatuleta katika kifungu chetu leo katika sura ya 3.
Look at those first words. Paul says, for this reason.
Angalia hayo maneno ya kwanza ambayo Paulo anasema, kwa sababu hiyo.
For what reason?
Kwa sababu gani?
This refers back to the letter so far. Chapter 1, chapter 2, Paul is explaining all of this, and then he says now in chapter 3, for this reason.
Paulo amekuwa akifafanua katika sura ya kwanza na sura ya pili. Sasa akifika sura ya tatu anasema, kwa sababu hiyo.
Paul spent 2 chapters explaining the great things that God has purposed in Jesus Christ.
Paulo amechukua sura mbili akifafanua vile Mungu aliweza kutenda makusudi yake ndani ya Yesu Kristo.
And it is for this reason, Paul says, that he is a prisoner of Christ for the sake of you Gentiles.
Na ni kwa sababu hiyo mimi nimekuwa mfungwa wa injili kwa sababu yenu ninyi watu wa mataifa.
And here Paul talks about the mystery of Christ.
Na sasa hapa Paulo anazungumzia kuhusu siri yake Kristo.
And he explains to us what he means by the mystery of Christ in verse 6.
Na anatuelezea kila anachomaanisha kuhusu siri ya Kristo katika mstari wa 6.
And that will be our focus this morning.
Na hapo ndo kutakuwa mtazamo wetu asubuhi ya leo.
And in fact our sermon title this morning is The Mystery of Christ.
Na kifungu cha mahubiri yetu asubuhi ya leo inazungumzia kuhusu siri ya Kristo.
Now what is in view in this passage here in these first verses of chapter 3 is the inclusion of the Gentiles into God's kingdom together with the Jews.
Na kilicho katika hizi aya za kwanza katika sura ya 3 inazungumzia kuhusu kujumulishwa kwa watu wa mataifa katika ufalme wa Mungu.
Now why does Paul refer to this as a mystery?
Na sasa Mungu huyu Paulo mbona anazungumzia kwamba hiyo ni siri?
It does not seem probable that by using the word mystery
Haionyeshi kuwa jambo la kawaida kutumia neno siri,
that Paul means the Old Testament prophets were not aware of the inclusion of the Gentiles into God's plan.
Sio hakika ya kwamba manabii wa kale hawakujua hiyo siri ya watu wa mataifa kujumulishwa katika ufalme wa Mungu.
In reading the Old Testament, it would be hard to believe that the prophets had no idea that the Gentiles at some point were to be included in the worship of God.
Ukisoma Agano la Kale utapata kwamba manabii hawakuwa katika ile hali. Ni vigumu kusema kwamba manabii walikuwa katika ile hali ya kutoweza kujua ya kwamba watu wa mataifa nao pia watajumulishwa katika ufalme wa Mungu.
And for anyone who doesn't understand that word Gentiles, what the Bible is referring to is two classifications of people. There are Jews and then there are Gentiles. That's everyone who is not a Jew. That would be me and you and everyone else not a Jew.
Tunapozungumzia watu wa mataifa yana maana mbili. Kuna wale Wayahudi ambao hawajaamini na wale watu ambao ni tofauti ambao si Wayahudi kama mimi na wewe.
And Paul in these verses is talking about the fact that the Gentiles are included in the worship of God.
Na sasa hapa mtume Paulo anazungumzia kuhusu ya kwamba hawa watu ambao si Wayahudi wamejumulishwa katika familia ya Mungu.
But then he calls it a mystery.
Na sasa hilo ndio mtume Paulo anaita siri.
And so I want to make sure that we understand when he says it is a mystery, he is not saying that the Old Testament prophets did not know that Gentiles would be included in the worship of God.
Ndio nataka uelewe ya kwamba Paulo anaposema ya kwamba ni siri, haimaanishi ya kwamba manabii wa kale hawakukuwa na ufahamu ya kwamba watu ambao ni wa mataifa watakuja kujumulishwa katika nyumba ya Mungu.
But rather here in verse 6, Paul indicates that the mystery that has now been revealed to him by God.
Sasa katika aya ya 6 anasema ya kwamba sasa hiyo siri imefunuliwa kwake na Mungu.
Is this.
Hiyo siri ni hii.
That the Gentiles would be equal with the Jews.
Ya kwamba watu wa mataifa sasa watatoshana na Wayahudi.
There's no indication that this would have been clear to the Jews.
Hakuna kinachoonyesha ya kwamba hili lingekuwa wazi kwa Wayahudi.
In fact, there's every reason to believe that in the Jewish mind, when they would read passages in the Old Testament that indicated Gentiles would be included in the worship of God,
hata hivyo kuna hili wazo ya kwamba wakati Wayahudi walipokuwa wanasoma maandiko waliweza kujua ya kwamba watakuja kujumulishwa watu wa mataifa katika ufalme wa Mungu.
The Jews still would have thought that they are the special chosen people of God and therefore they are of more importance to God than the Gentiles.
Lakini Wayahudi wao waliamini ndani ya mawazo yao ya kwamba wao ni watu speciali, kwa hivyo wao ndio watu ambao Mungu anaweza kuwaona kuwa wa kwanza sana.
None of the Old Testament texts that speak of the Gentiles being included in the kingdom of God indicate that the Gentiles will be equal with the Jews.
Katika maandiko ya kale tunasoma ya kwamba wakati watu wa mataifa watakuja kujumulishwa katika familia ya Mungu watatoshana na Wayahudi.
And there's no indication in the Old Testament scriptures that this would have been clear to the Jewish people.
Na hakuna mahali ambapo panaonyesha katika Agano la Kale ya kwamba mambo haya yangekuwa wazi kwa hawa Wayahudi.
That is the mystery.
Sasa hiyo ndio inafanyika kuwa siri.
That is the mystery of Christ that Paul is referring to.
Hiyo ndio siri ambayo ni ya Kristo ambayo mtume Paulo anazungumzia.
For all those who have faith in the Lord Jesus Christ.
Kwamba kwa wale wote walio na imani ndani ya Yesu Kristo,
whether you're a Jew or you're a Gentile.
Kwamba uwe Myahudi au mtu wa mataifa,
you stand on common ground of faith in Jesus Christ.
Nasimama wote katika nafasi moja katika imani ndani ya Yesu Kristo.
For all those who have faith in the Lord Jesus Christ.
Kwa wale wote walio na imani ndani ya Yesu Kristo,
they are the sons and the daughters of the Most High God. It doesn't matter if you're a Jew, doesn't matter if you're a Gentile.
wote ni wana na mabinti wa Mungu, haijalishi wewe ni Myahudi ama wewe ni mtu wa mataifa.
And here Paul explains in verse 6 the mystery as having three parts.
Na sasa katika mstari wa 6 Paulo anaelezea hii siri kuwa katika sehemu tatu.
The first part, Gentiles are fellow heirs with the Jews.
Sehemu ya kwanza ni kwamba Wayahudi ni warithi pamoja na wale Wayahudi.
Gentiles are fellow members of the body with the Jews.
Ya kwamba watu wa mataifa wana ushirika sawa na watu ambao ni Wayahudi.
And third, Gentiles are fellow partakers with the Jews of the promise which is in Jesus Christ through the gospel.
Na la tatu ni kwamba watu wa mataifa wanashiriki wote vitu ambavyo ni baraka za Mungu pamoja na watu ambao ni Wayahudi.
So I want to look at all three of those.
Nataka tuangalie katika hayo mambo matatu.
The first is Gentiles are fellow heirs, fellow warithi with Jews.
Ya kwamba watu wa mataifa pamoja na watu ambao ni Wayahudi wote wanarithi.
Romans chapter 8 verse 17.
Warumi 8 mstari wa 17.
And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may also be glorified with him.
Na kama tu watoto, but tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye.
It was to Abraham that God pledged a heritage of blessing.
Ni kwa Abraham ambaye Mungu aliweza kutangaza baraka juu yake.
And it was to that heritage that the descendants of Abraham were the heirs.
Na ni kutokana na hizo baraka zilizotangazwa kwamba kizazi cha Abrahamu waliweza kupata.
In the very earliest days of the church,
katika nyakati za kanisa la kwanza,
that we read about in the book of Acts,
ambalo tunasoma katika Matendo ya Mitume,
Peter said this in Acts chapter 3 verse 25.
Petro alisema hivi katika Matendo ya Mitume 3 aya ya 25.
It is you who are the sons of the prophets and of the covenant which God made with your fathers, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed.
Kwa hiyo ilitoka katika imani iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi zote.
But now God's plan has been fully revealed.
Ya kwamba mpango wa Mungu sasa umefunuliwa kikamilifu.
Not only will all the families be blessed through the gospel,
ya kwamba sasa familia zote zitabarikiwa kupitia imani,
but through the gospel believers are considered to be among the descendants of Abraham.
Na katika imani pia waumini wanahesabiwa kuwa wazao wa Abrahamu.
Listen to Romans 4:16.
Sikia vile Warumi 4:16 vile inavyosema.
For this reason it is by faith, in order that it may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all.
Kwa hiyo ilitoka katika imani iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi zote.
Now who are the descendants of Abraham according to the law? That is the Jews.
Sasa wazao wa Abrahamu kutokana na sheria ni Wayahudi.
But he says also those who are of the faith of Abraham. That is all who believe in the Savior, the Lord Jesus Christ.
Lakini anasema pia na wale ambao wako na imani ya Abraham, kumaanisha wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo.
We who are the children of God according to faith.
Sisi ambao ni wana wa Abrahamu kutokana na imani.
We are descendants of Abraham.
Sisi ni wazao wa Abraham.
Is our family history.
Hile agano la kale ni historia yetu sisi.
Because we are descendants of Abraham by faith.
Maana katika imani sisi ni wazao wa Abrahamu.
The Old Testament is not for Jews only.
Agano la kale si la Wayahudi peke yao.
But it is for all we who are Jews according to our spiritual faith.
Lakini ni kwetu sisi wote ambao tumefanyika Wayahudi kutokana na imani.
Gentiles are fellow heirs with the Jews of all the blessings which were promised to Abraham.
Watu wa mataifa wana sasa wazao wako na ushirika mmoja na Wayahudi kutokana na huko nyuma mpaka sasa.
Romans 8:17.
Warumi 8:17.
And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him so that we may also be glorified with him.
Na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye.
By faith.
Kwa imani.
We Gentiles are fellow heirs with the Jews.
Sisi watu wa mataifa tunarithi pamoja na Wayahudi.
We are fellow heirs even with Jesus Christ.
Na sisi tunarithi pamoja na Kristo Yesu.
As we read in chapter 1, it is in Christ that believers receive their inheritance.
Vile tulisoma katika sura ya kwanza ya kwamba ni katika Yesu Kristo waumini wanapata urithi.
And it is in Christ that believers have been sealed with the Holy Spirit as the guarantee.
Na ni katika Kristo waumini wamewekewa muhuri na Roho Mtakatifu kuwa dhibitisho.
What wonderful truth this is.
Ni ukweli wa aina gani?
If this does not get you excited, then I have to question whether you're even a real Christian.
Na kama mambo haya hayatusisimui moyo, inamaanisha ya kwamba nikuulize kama wewe ni Mkristo kweli.
We are heirs together with Christ.
Kwamba sisi ni warithi pamoja na Kristo.
And we will never lose our inheritance.
Na hatutapoteza urithi wetu.
We are God's children.
Sisi ni watoto wa Mungu.
If we are in Christ by faith.
Iwapo tuko ndani ya Yesu Kristo katika imani.
As Charles Spurgeon said.
Jinsi mwana theolojia mmoja Spurgeon anavyosema.
In our first birth we were born to sin.
Ya kwamba katika aya yetu ya kwanza tutatenda dhambi.
Partakers of corruption.
Tutakuwa watu ambao tunafanya mambo ya ufisadi.
But in the new birth,
lakini katika kuzaliwa upya,
we are born to holiness.
Tunazaliwa katika utakatifu.
Heirs of incorruption.
Tukiwa warithi ambao hawana uharibifu.
This is the wonderful thing. Anyone can come to God through the Lord Jesus Christ.
Hii ina maana kwamba mtu yeyote anaweza kuja kwa Bwana kupitia Kristo Yesu.
The invitation is for everyone.
Maana kila mtu anakaribishwa.
It's not according to your birth. You don't have to be born a Jew in order to come to God.
Sio kwamba uzaliwe Myahudi ndio uweze kuja kwa Mungu.
It doesn't matter where you were born.
Haijalishi umezaliwa wapi.
It doesn't matter who you are.
Haijalishi wewe ni nani.
It doesn't matter what you have done.
Haijalishi ni kipi umefanya.
But anyone can come to God through faith in Jesus Christ.
Lakini mtu yeyote anaweza kuja kwa Bwana katika imani ndani ya Yesu Kristo.
Listen to Galatians chapter 4.
Sikiza Wakalatia 4.
Verse 4 to 6.
Aya ya 4 hadi ya 6.
But when the fullness of the time came, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, so that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father.
Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Aliaye Abba, yani Baba.
Paul says, if you are a believer in the Lord Jesus Christ,
Paulo anasema kwamba kama wewe ni muumini katika Yesu Kristo,
even though you are a Gentile,
ijapo wewe ni mtu wa mataifa,
you are fellow heirs with the Jews.
Wewe unarithi pamoja na wale wa Yahudi.
Second, he says that we are members of the body.
Jambo la pili anasema ya kwamba sisi ni washirika wa mwili.
Gentile believers have been incorporated into the same body as Jewish believers.
Ya kwamba wale ambao ni waumini na ni watu wa mataifa wameletwa katika mwili pamoja wa Kristo pamoja na wale ambao ni wa Yahudi.
There is no distinction. We are the same.
Hakuna tofauti ya Myahudi na mtu wa mataifa.
We are sons and we are daughters of the Almighty God.
Sisi ni wana na mabinti wa Mungu mkuu.
We are all members of the body of Christ.
Sisi wote ni sehemu ya mwili wa Yesu Kristo.
We believing Gentiles are of the same body with the Jews.
Tunaamini ya kwamba Wayahudi na watu wa mataifa wana mwili mmoja.
That is what Paul is saying here.
Hivyo ndivyo sasa mtume Paulo anavyosema.
No longer does man have to approach God through another body or another nation of people.
Ndio sababu watu hawa wanafaa kumuendea Mungu kupitia mwili mwingine.
God now allows all men to approach him through one mediator, that is the Lord Jesus Christ.
Sasa Mungu anaruhusu watu wote wamuendee kupitia mpatanishi mmoja ambaye ni Yesu Kristo.
If you have faith in the Lord Jesus Christ, Jesus is your mediator and you are able to approach God.
Kama wewe una imani ndani ya Yesu Kristo, Yesu Kristo ndiye mpatanishi wako, nawe unaweza kumuendea Mungu.
No one else can approach God, but will be destroyed on that final day if not before.
Maana hakuna mtu mwenye anaweza kumuendea Mungu pasipo kuangamizwa hiyo siku.
We are the same body whether we are Jew or Gentile.
Sisi wote ni mwili mmoja, tuwe Wayahudi, tuwe watu wa mataifa.
And God is now creating a body of people from every tribe and every nation.
Na sasa Mungu anatengeneza mwili wake kutoka kwa kila taifa na kwa kila kabila.
And that one body is all centered around God's Son, the Lord Jesus Christ.
Na huo mwili unaletwa pamoja ndani ya mwana wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo.
This is the true church of God.
Hilo ndilo kanisa la kweli la Mungu.
Now we understand there are individual churches. We call this gathering Mercy Baptist Church, and there are millions of other churches all around the world.
Tunaelewa kuna makanisa ambayo ni ya mahali kama hili la Mercy Baptist, kama vile kuna makanisa mengine duniani kote.
But in reality there is only one church.
Lakini katika ukweli kanisa ni moja.
And that one true church is made up only of true believers.
Na hilo kanisa moja linajumulisha tu wale ambao ni waumini wa kweli.
It is the believers who are said to be in Christ.
Ni waumini ambao wako ndani ya Yesu Kristo.
And Christ is in us through the Holy Spirit.
Naye Kristo ako ndani mwetu kupitia Roho Mtakatifu.
Jesus, praying to the Father, said of his disciples.
Yesu akimuomba Baba aliambia wanafunzi wake.
John 17:11.
Yohana 17:11.
I am no longer in the world, and yet they themselves, the disciples, are in the world. And I come to you. Holy Father, keep them in your name, and name the name which you have given me, that they may be one even as we are one.
Wana mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Mimi naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako, ulilonipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo.
Through God's Spirit, believers become one in life and in purpose.
Kupitia roho wa Mungu, wa Kristo wanafanyika kitu kimoja kwa kusudi lake Mungu.
Together we believers all have a joint life, sharing our blessings and our spiritual gifts together for the same purpose.
Tunashiriki kitu kimoja, mawazo na matendo, tunapokuja katika imani ndani ya Yesu Kristo, tukikuwa katika kusudi moja.
That purpose is the purpose that the Holy Spirit has in the world.
Hilo kusudi ndilo kusudi ambalo Roho Mtakatifu analo duniani.
And that purpose is to make Christ known.
Na hilo kusudi la kumfanya Yesu Kristo ajulikane.
There are people in this congregation that do not know Christ.
Kuna watu katikati yetu hapa ambao hawamjui Kristo.
There are people in this village of Kaya that do not know Christ.
Kuna watu katika kijiji hiki cha Kaya ambao hawamjui Kristo.
There are people in Bungoma County, in Kenya, in Africa, and all throughout the world that do not know Christ.
Kuna watu katika nchi ya Kenya na Afrika na ulimwengu wote ambao hawamjui Kristo.
And we believers, no matter who we are, no matter where we are, no matter what we have, we are joined together as one for one purpose, that is to make Christ known.
Na sisi wa Kristo ama sisi wa umini tunatu kusudi moja, tukifanywa kwamba sisi tuweze kumfanya Kristo ajulikane.
Romans chapter 12 verse 5.
Warumi 12 aya ya 5.
So we who are many are one body in Christ, and individually members one of another.
Vivyo hivyo, na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake.
Now there are many different denominations today. We all know that.
Kuna dini nyingi duniani leo hii na hiyo tunajua.
And you may wonder which are saved and which are not saved, because the Jesus that these different denominations talk about often contradict one another.
Na unaweza kushangaa ushindwe kujua ni dini gani imeokoka na dini gani ambayo haijaokoka, maana Kristo ambao hizi dini zinazungumziwa anaonekana kuwa tofauti.
Thousands of churches just here in our part of Bungoma, and all of them are talking about Jesus.
Na ukiangalia maelfu na maelfu ya makanisa tu hapa kwetu Bungoma pekee wanazungumzia kuhusu Yesu.
But many of those churches say different things about Jesus.
Lakini hayo makanisa utapata wanazungumzia vitu tofauti tofauti kumhusu huyo Yesu.
So who is right?
Unashindwa kwamba ni nani aliye sawa.
Who is saved?
Ni nani ambaye ameokoka?
Who has faith in the Lord Jesus Christ?
Ni nani aliye na imani ndani ya Yesu Kristo?
Who belongs to the kingdom of God?
Ni nani ambaye ako katika ufalme wa Mungu?
John chapter 11 verse 25 to 26.
Yohana 11 mstari wa 25.
Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?
Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo?
All who believe in Jesus will live.
Kwamba wote wanaomwamini Yesu Kristo wataishi.
But all these different denominations that are saying different things about Jesus, they all say that they believe in Jesus.
Lakini dini hizi zote ambazo zinazungumza mambo tofauti kumhusu Yesu, wote wanadai wameokoka.
So are they all saved?
Sasa je, wameokoka wote?
Does it matter which version of Jesus you believe in?
Je, inajalisha ni Yesu wa aina gani unayoamini ndani yake?
There's a man here in Bungoma.
Kuna mtu mmoja hapa Bungoma.
Maybe you've heard of this man.
Huenda mmewahi msikia huyo mtu.
His given name is Eliud Simiu.
Amepewa jina anaitwa Eliud Simiu.
And he lives in Tongaren village.
Na anaishi Tongaren.
And he claims that he is Jesus.
Na yeye hudai ya kwamba yeye ni Yesu.
Who has returned just as the Bible has promised.
Yeye amerudi vile Biblia imeahidi.
You see, around 2009, there was a family argument, and he was hit in the head.
Na unapata kwamba mwaka 2009 kulikuwa na mangangano katika boma lao na kapigwa kwa kichwa.
And ever since he was discharged from the hospital,
na tangu aweze kutolewa hospitalini,
he has been claiming to be Jesus.
Amekuwa kidai ya kwamba yeye ni Yesu.
And he and his followers claim to have dreams and visions from God.
Na wafuasi wake wanadai ya kwamba sisi hupata maono na ndoto kutoka kwa Mungu.
And there have been articles written in our local Kenyan papers about this man.
Nao wamesikika sana wakiwa watu wagumu sana wakiandikwa hata katika habari na magazeti ya Kenya yetu.
They call him Bungoma Jesus.
Anaitwa Mungu wa Bungoma.
Is he saved?
Je, huyu mtu ameokoka?
Are his followers saved?
Na je, wafuasi wake wameokoka?
Do those who believe in Bungoma Jesus,
wale ambao wanaamini katika Mungu wa Bungoma, Yesu wa Bungoma,
will they live?
Je, wataishi?
Do you see the problem?
Mnaona shida?
Bungoma Jesus is not the Jesus of the Bible.
Yesu wa Bungoma si Yesu wa Biblia.
Bungoma Jesus is not the Jesus who came into the world 2000 years ago.
Bungoma wa Yesu wa Bungoma sio ule Yesu aliyekuja hapa duniani miaka 2000 iliyopita.
Bungoma Jesus is not God with us.
Yesu wa Bungoma si yule ambaye ni Mungu pamoja nasi.
Bungoma Jesus did not die on the cross 2000 years ago and was resurrected 3 days later.
Yesu wa Bungoma hakukufa msalabani miaka 2000 iliyopita na akakufa na akafufuka.
How do we know Bungoma Jesus is not the real Jesus?
Tutajuaje kwamba huyu Yesu wa Bungoma si Yesu wa kweli?
Because we have the scriptures, we have the very word of God.
Kwa sababu tuko na maandiko, tuko na neno la Mungu lenyewe.
And nothing about Bungoma Jesus matches up with what the scriptures say about the return of Jesus Christ.
Na hakuna chochote ndani wa huyo Yesu wa Bungoma kinachofanana na kile ambacho tunasoma katika maandiko kuhusu kurudi kwake Yesu Kristo.
And that is what so many denominations do.
Na hivyo ndivyo dini nyingi zinafanya vitu.
They talk about a man named Jesus.
Wanazungumzia kuhusu mtu anayeitwa Yesu.
But it is not the Jesus of the Bible.
Lakini sio ule Yesu wa Biblia.
So we as Christians, we have to know the word of God through the Spirit of God.
Kwa hivyo sisi wa Kristo tunafaa kujua neno la Mungu kupitia Roho wa Mungu,
so that we can know that what is being preached in our churches is the truth. It is the true Jesus that the pastor is talking about.
Ili tuweze kujua kile ambacho kinahubiriwa katika makanisa yetu, je, ni cha ukweli kile ambacho mchungaji anazungumzia?
Because not every church that says it is Christian.
Maana sio kila kanisa inayosema ni kanisa ni la Kristo.
Not every church that says they believe in Jesus.
Sio kila kanisa inayosema linaamini katika Yesu.
Not every one of them is true.
Sio ati yote ni kweli.
God's church is made up of believers in the real Jesus only.
Kanisa la Mungu linajumulisha wale ambao.
The Bible even warns us that there will be many false men who claim to be Jesus.
Na maandiko yanatuonya kwamba kutakuwa na watu wa uongo watakaokuja kudai kuwa Yesu.
We are not to follow these men of Satan.
Hatustahili kuwafuata watu wa shetani hawa.
Belief in the one true Jesus is essential to be a member of the body that Paul is talking about.
Kuamini ndani ya Yesu Kristo ndilo jambo la kukufanya wewe uwe sehemu ya mwili ambao Paulo anazungumzia.
And Paul says that Jews and Gentiles are alike if they believe.
Na ndio sababu Paulo anasema ya kwamba watu wa mataifa na watu wa Yahudi wote ni kitu kimoja wanapoamini.
We are all members of the body if we believe.
Sisi ni washirika wa mwili mmoja kama tunaamini.
So Gentiles who believe are heirs
Kwa hivyo wale ambao ni watu wa mataifa ambao wanaamini wao ni warithi.
We are members of the body that is God's church.
Sisi ni washirika wa mwili wa Yesu Kristo ambalo ndio kanisa la Mungu.
And third, finally, Paul says we are partakers of the promise.
Na mwisho Paul anasema ya kwamba sisi tunashiriki ahadi.
We receive the same promise of Jesus Christ as the Jews did.
Tunapokea ile ahadi ambayo Kristo aliahidi vile Wayahudi wanavyoipokea.
And this promise in Christ, of course, involves the promises of God.
Na hii ahadi ya Kristo inazungumzia kuhusu ahadi ya Mungu.
In ancient days,
katika siku za kale,
God promised Abraham that he would inherit the promised land and have a great nation born from his seed.
Mungu alimwaahidi Abrahamu ya kwamba atarithi taifa naye atakuwa na taifa kubwa kutokana na mbegu yake.
That great nation was the Jewish nation.
Na hilo taifa kubwa ndio hilo taifa la Wayahudi.
And this is the very reason the Jews, even Jews today, they consider Palestine their land.
Na ndio sababu Wayahudi mpaka leo wanaona ile nchi ya Palestina kuwa nchi yao.
However, there was also a spiritual promise.
Hata hivyo kulikuwa na ahadi ya kiroho.
A spiritual meaning to this promise of God.
Hali maana ya kiroho kuhusu hii ahadi ya Mungu.
You see, Canaan is a type of heaven and of the new heavens and the new earth that God is going to recreate.
Kanani ni mfano wa mbingu na mbingu mpya ambayo Mungu alisema ataweza kuumba.
And therefore the primary promise in Christ has to do with the glorious privilege of being saved.
Kwa hivyo ahadi kubwa ni kwamba kuna ile ahadi ya kuweza kuokolewa.
Saved from the penalty and the power of our sin.
Kuokolewa kutokana na adhabu na nguvu za dhambi zetu.
And then living with God for all eternity in the new heavens and the new earth.
Na kuishi na Mungu katika milele, katika mbingu mpya na katika nchi mpya.
That is the primary meaning of the promise that God gave our father Abraham.
Hiyo ndio maana kuu ambayo ndio ahadi Mungu alimpatia baba yetu Abraham.
John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
John 5:24,
Yohana Thanos, mstari wa 24.
Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life.
Amini, amini, nawaambieni, yeye alisikiae neno langu na kumuamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani.
Romans 10:9-10.
Warumi 10:9-10.
That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation.
Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu.
You see, the promises of God are primarily about eternal things.
Unaona, ahadi za Mungu msingi wake ni kwa vitu vya milele,
things which are far better than anything we ever experience or can experience in this world.
Vitu ambavyo ni vya muhimu sana kushinda vile vitu ambavyo tunapitia na kuviona hapa duniani.
And you see, this is where the prosperity gospel gets it wrong.
Na hapa ndipo injili za ufanisi huwa zinashindwa.
This prosperity gospel preacher would have you forget about these eternal promises and make those promises about the here and the now.
Maana wahubiri wa injili za ufanisi watakufanya usahau kuhusu ahadi za milele, wakufanye uanze kuwaza ahadi za hapa duniani jinsi mambo yalivyo sasa.
The prosperity gospel preacher would have you take your eyes off of the wonders of the Lord Jesus Christ and put them on the material things of this world.
Mhubiri wa ufanisi atakufanya utoe macho yako kuhusu mambo ya ajabu ya milele ambayo Bwana amekutengenezea, na ulete macho yako kwa vitu vya hapa duniani vya kukufanikisha wewe.
But God has promised things far greater than material things in this world.
Lakini Mungu ako na vitu ambavyo ni vya muhimu sana kuliko vitu ambavyo ni vya hapa duniani.
And Paul says in Galatians chapter 3 verse 29.
Na Mungu Paulo akasema katika Wagalatia 3 katika aya ya 29.
If you belong to Christ, you are Abraham's descendants, heirs according to the promise.
Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa wazao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi.
All the promises of God for the good of his people focus in Christ.
Ahadi zote za Mungu zinaangazia kwa watu wake, zinaangazia Yesu Kristo.
It is Jesus who confirms the promises.
Ni Yesu anayedhibitisha hizo ahadi.
It is Jesus who secures the promises.
Ni Yesu anazozileta hizo ahadi.
And it is even Jesus himself who purchased the promises for his people, that is those who believe in him.
Ni Yesu tena mwenyewe aliyenunua hizo ahadi ambao kwa wale ambao wanamuamini.
Galatians 3:22.
Wagalatia 3:22.
But the scripture has shut up everyone under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe.
Lakini andiko limefunga yote chini, limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo.
Pastor John Piper once said this.
Mchungaji John Piper aliongea hivi siku moja.
Every sinner who comes to God in Christ,
kila mtenda dhambi amkujaye Yesu Kristo,
with all his needs,
kupitia mahitaji yake yote,
finds God coming to him in Christ.
Humpata Mungu akikuja kwake ndani ya Yesu Kristo,
with all his promises,
akiwa na ahadi zake zote.
Listen,
sikiza.
When a sinful person meets the holy God in Christ,
mtu mtenda dhambi anapokutana na Mungu mtakatifu ndani ya Yesu Kristo,
what he hears is yes.
Kile anachosikia ni kwamba ndio.
Do you love me, God?
Unanipenda Mungu?
Yes.
Ndio.
Will you forgive me?
Utanisamehe?
Yes.
Ndio.
Will you accept me?
Utanikubali?
Yes.
Ndio.
Will you help me change and follow your commands?
Utanisaidia nibadilike na nifuate amri zako.
In Christ, God says yes.
Katika Kristo Mungu anasema ndio.
Will you give me power to serve you?
Utanipa uwezo wa kukutumikia?
The answer is yes.
Jibu ni kwamba ndio.
Will you keep me and never forsake me?
Utanihifadhi na usiniache?
God's answer is yes.
Mungu anajibu ndio.
Will you show me your glory, God?
Utanionyesha utukufu wako, Mungu?
The answer he gives us in Christ is yes.
Jibu analotupatia ndani ya Yesu Kristo ni ndio.
All the promises of God.
Ahadi zote za Mungu.
All the blessings in the heavenly places.
Baraka zote zilizo katika nchi ya mbingu.
It all belongs to believing Jews and Gentiles by faith in the Lord Jesus Christ.
Zote ni za wale ambao ni Wayahudi na wale ambao ni watu wa mataifa wanaoamini katika Yesu Kristo.
Now the question I have for each of you.
Sasa swali nilo nalo kwa kila mmoja wetu.
Do you believe?
Je, wewe unaamini?